Yafa lasara muniratu diko.
Onjetama ombeltanama sakirabe noku fudu tutawad on le tateji na lidi Burkina Faso na uketini hindedo yewtere. Yewtere med en handen en kalata na hala itegol chede kiyo de ngatonade hakunde apeliji e SMSCG hakunde lihdi mali Burkina etauti nijer. Noi wono gulirobe du wono PCG din don haweltari mkwe foti su alla jabien keba hitina andi doen miju mkwe. Na on andi du na angenge na mauni sanne ngulefi kina mauni sanne eliko sakiti dum li lihdi mede ndele du me wono ko doktor Karim Komba Sede e tawti Micheline Jigma Njogifa njottina yimbe no watta heba tinta torro e li wakkati jingule fiki no mawnire ni so Allah jabi en keban hettinade dum don do sakiraabe fa hande le yewtere meden paamen ko kaaja den do en keban anditinde dum e wonno ordre de jarchitek leedi meden de le sakiraabe so Allah jabi en keban fahmude mo en wonno wonube don dum don fu en keban kibaruji mudum linde e yewtere to be yewtere meden de woni do to taw don fu o don bi bismillah
duruben
Chede nao de mbono de watede e apeli jina mesaziji hakunde lidi Burkina Niger e tauti Mali be kwaliti ke dum don itama dum don du be adi anye on don gille mago lewru janvye hitan wina didi e noga e jwe fabe keba wengata dido goleji. Buli lewru handen no watafa dum heba dum wade wuhundi ti dunde sanne. Handen lihidon wakbe nambilti wakbe du nangudi e kulal wakbe du berde mukwe mbelay. Noe wono imbe wakadugu e tauti Bamako njiri anye odo ele dedo yewtere de lagun Ismail Drabo wadi nde en kebande firte fulfulde no watafa pahmen ko laabi lihdo
hakunde lewru fevrier lebitate tiagal ko batta en laamu leedi tati be en kollisa no njobdi senini an noddi ma senini a windi ataki a yari le leedi Mali ma Burkina Faso ma fa handen Niger din den duitama wodi fa handen dum en fudatano go lewru janvier hitande dub inaj didi en nogay e cuyi Anya adad on en fa handen fa heba tawe latike na taadi sanne Bamako suko gorko hayejo gondo fa hanne na golla na hore mbietedo Alassane Keita bende mako na wili fe adi adad o
j'ai constaté une réduction des coûts
mitaika kuita gol budi do golleji kewdi ko budi fu no dangol ma wattugol donné mobile dum woni ko habudi internet ma ko lati e majjum fu wattiti dum soni on golliri e halaji himbe ndarano be golleji majjum de leede sabu be mbiyana si anodi fu na wodi lawol soni anodi hono Niger buri di ngana goto do adi goddo ada do kay idum itte amma wana nokku fu na wodi operateur en tedinobe adi on wodi na ngollira e ko sakiti wadede dum amma wobbe mabbe kay en indata inde mumben do keddi fa handen na beeda buudi din ma ngada hono no ka jora
frais supplementaire
wagadugo leedende tram dakey isfu Musa wo chonno wo to woni fa hannen no tayba yeso dibire makko de en gorko o en wo Niger wonno ko jea no wuri li capital Burkina be en gilla makko badoto dubi nokay e dubi le gorko o en mo feccere kuleji fu tawa nyame adi adad o en wodum hunde lobbere sanne amma fa joni dum laata ki kenga tan o noddi yimbe makko Niger wodi fa hannen ko tayki e lidon den fa e waylitaki e lidon
le pal be mi sini min kaldi mabbe fu be battita ndelle mi warti wuro am do amma fay gotum wattitaaki buudi di no woruno nonni heddori
toujours même chose
nokku arsep walde re dalini de le Burkina Faso do en ko habbonduri fu ko yaata fa handen e telfi kambe ndarata ni wonno no golleji din den ngoni na njaara kambe du na be ndari haddu ko be mbaayi fu fa heba tawe ko horebe battaaji lambe en bi dum en dum laateke senini en gollitiri e bile nungzanga zongo kanko wonno horejo arsep no hollita do en noy wonno no golleji din den je yarude e tawti fa hannen anniyaji din den
maintenant le free roaming
ko wete free roaming dum ko tuba ku be mbeta roaming ko habbodi ko neddo yobata sina nodda wo ko be mbeta roaming gollal kabbodi ngal e njobdi ndi o fa handen roaming mo beedata njobdi ko be ka jafay don leleede kawtude le walder ISN tawe atawa ma mali na Niger fu tilsanaima mbattita namba ma tuba ku be mbeta carte sim sabu njobdi nin heewa ko kanuden pay kay wondarande yobugo ngor fa dum lita wo himbe golliroobe dum ben njoba njobdi lubiri
matter de communiquer au tarif réel
e tiagal fa handen duytude buudi din nen fa tawe senini an noddi net gonudo malima Niger fa lato hono an noddaino net mo gonduda li Burkina Faso do en adude aadi o en wodum hunde wondune nafa ko itana yimbe noddobe li leede de en senini en gollitiri fa handen e bile nong zanga zongo no hullita fa handen no andi tidallaji gonudi e li don en fa heba tawe dum lateke etu arandeewu wadete li lewru mars fa hebe dare wotoy wonno ko hani beeditede e li don den e fadde e biile den den laataade yimbe gonube e li don en jeli fa tawe wodi ko wayliti honono hore battaje laamu be en kollitino
taguuji di kanu den rewde wakkati ngulefi
Leleed meden Burkina Faso non andi nyalaade handen ngulefi na mauni sanne wakati goma ngulefi ki na yenga fay wada 40 degrees Celsius dum don du wana ko hoy fay seeda wodi no dum worrini na dum way hantude lewru mars avril fayade me do don gouvernement leedi Burkina Faso yude bata lamu kilni do cellal kolli no himbe baa jogoraade ko e mubbo no watta tinta ngulefi ki torra ko heewi Micheline Jigma e do balla docteur Karim Komba Sere ngartan e do tindino ilamu ngu hukki nu watta fa yimbe paama fa woda no mbay jogoraade ko e mu firtete fulfulde lihi do
en gonana le wakati ngule fi le leedi meden Burkina Faso soni e waldere kilni de waylitagul wakati ji ko hubi haddi adunaaru na wi e OMM ko tuba ko wiata canicule ngule fi mangi mbulno sanne hendu wodi fa handen leedi ko buri heewde duudum wattana jeddije kewde fadde mudum wellade wakati ji din du se anditen kina jogi saddaaji kewdi do cella bibbe adama en ko buri du himbe be ngala sembe sanne ben dum wadi le wakatiji din do na wodi taguuji di kanden rewde no watta fa kisen ko heewi taguuji din du yo yarugol njiam sanne rentoden e doro wodi fa handen kafe heddaade le nokkure feewunde to ventilateur wodi ma ankay to beelu wodi rentoden du e wadde firta bandu leyi nange rentoden e nyamduuji gondudi sukkar sanne ma fa handen nebam nyamugol bibbe lekke rentoden fa handen ko boyeten le nange dum wattugol fa handen tekke baleje nen kani wattugol tekke e tedda si danejo wodi fa handen gadiraadi e haabu cudden ko e meden fa wodi wiccoden jiam wodi fa handen bifen ko e meden suni non jidi ko dum safaji du tinno don noddon doktor on watta fa tindina on wakati fu nda don ke tergal modon gal wala sembe nyaage balla ko kanden fa handen taykade du wakati neddo na yilo ma hore na nawa ma bandum fu na nawa mana tuta yeta fa woda gasin ankano tergal bi adam fu welterto de wana ko wonon yide do mudu de wana ko neddo wonon yide suni on kebe on taykake di fu na hane doggiron le mbelu le nokkure feewnde potinodo do don dutinodon kewton su doktoro fa kebon balla lobbo le wakati sumayr o na hani tawa neddo na nyama fa woda nyaloma na hani yarugul jiam fa hawrana bandu mudu rento fa handen e wadde golleji tampino tergal rento e nyamugol nyamduuji kebbinaadi nebam ma fa handen di kirin fi heewi le mubbe na hani du wakati fu neddo maati hunde ko wawano yiwde do tergam mudum do girana su doktoro no watta fa heba balla sabu nange e sumayeru yo hunde ko wawi tampinde sanne tergal bi adama
en andi tafu
dubi handen wonno ko ordre des architectes leedi Burkina Faso juqina ne do waldeede du yo gouvernement leedi meden kam juqini dum no watta fa heba wallita be yimbeje baawa golle mubboy wodi du teddungal tawe e le golle mubboy dum e wonno ordre des architectes noy ne do way natirde de do waldeede Andrea Buguma yewtidi e horejo waldeede hawrurore architecte leedi Burkina Faso dum wonno yaya adda bokum en keban kongol makko gol firte fulfulde fa parme
L'Ordre des architectes du Burkina, c'est une association professionnelle qui
ayo ko wiete Ordre des architectes dum yo kawrital hawrundirowal himbe jogibe andal ko habbude nyibugol suudu le leedi meden Burkina yo gollal dagum no golleji kewdi jogidi kambe dukoy kawrital mubboy hawrundirore haddi gollobe ko habbodi e jannani ngaddo gollal amin aranden fu yo daranade gollal architecte dum won non himbe be do du aranden fu artotobe ndi da haddi ko bawi didugol fuddo dewtere ko habbude nyibugol suudu no min gada fa handen formation ji no watta fa min erita fa handen ande himbe be do jogibe ande ko habbude nyibugol suudu no min gada golleji kewdi du no watta fa min kala hala gollal architect no watta fa bibbe leedi du andita fa woda gollal architect neddo soni na yidi hawrita e kawrital architect leedi Burkina arande en fusse tawana jogi dewtere cede o holito ki a jangi jande den don soni on neddo kebudo diplome modon kesum on jahan bindon inde modo to kawrital gal don no watta fa ekitodon gollal gal jaatin fa woda wakati on don be nuddirta no on stagiaire ekita ko gol du dubi didi non hojata tiagal dubi didi don be ngadan etu le etu on du holitinte soni ana wawan joni gollal gal don fa wodina tiagal dum don soni fu gasi inde modon du windete fa hawtale indeji himbe jogibe ande ko habbodi e nimgoji wakati on don non bawi yaltude gollo non hore modo non bawi latade ko wiyete consultant dum kay himbe ngartana to modon na jama tindinoje na jama golle modo non jonna boy fa hande dum non bawi uditinde nokkure ko tuba ko wiyata cabinet d'architecture dum kay yo gollande go fenma leedi meden jaatin wakati on don e nodirta no on fonctionnaire
en tant que cabinet d'architecture ou au niveau de l'état en tant que fonctionnaire.
Sadio Kodda
sakirabe hettininobe nde do yewtere handen yewtere meden sakitotonde sabina on andi aljumaade fu yewtere du do daroto du wono bangal yewtereji la sara di studio yafa wadata sakirabe altinere e jamkatin de keben yewtere wonde bangal yewtereji di studio yafa wadata fa hande kettinodo nde do yewtere sabbe on keba mikkintinede yewtereji ngadude yude altinere fa warde handen aljumaade sakirabe so Allah jabi on keba fahamude ko wadano yude nyala de den don fu on jetta ma sanu
kamani ma lobo moni de kangelo bo polen lal janna lobo ni